ebyachu kam tambula simba simba nunya gero mugole bomumanyi olwalero lunaku lwakulumya njagala nunya abateesa bali beyogeza mbundo yoyadidwa njagala mukyuke mutunule mulaba bako wa stress kumba wamma tulya kuswaga leero lwaffehani eri gye mutumanyidde ku kaalo nnaku twavaayo twadda ku kaalo ssanyu katwetaaze buuza abali kakiiko akalya ssente eno omukwano gutokota butokosi gukubanga bidongo bya kiraabu leka tujoge mama mama love entuufu enyuma ekintu nkigatte teri alikiggula abalingiza mbalaba muve mbuma olimu naagwa feka tuwuta amapensi tuleke tugaya amalaafu gakikosezza mbalaba naye sorry 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 kino nkigatte mama nkigatte kino nkigatte bekinumye sibetondera kuba nkikoze nkira kintu nkigatte ekyalaafu nkigatte kino nkigatte this has been my dream all along ekintu nkigatte kuleka echo cha bulijo golo bwenywa weba tebya lukonyoyo meyata batebya mwana tubabuka nengwe yene bacham kati kone nywete atemba kudye nyanda rifu ya sonze musenta teliyo winindi abasinyo bubine nebwe muneta ula kajamba na bakuma chikate mama chikate chino chikate mechino miesi betondera kuba nkikoze nkira kintu nkigatte ekyalaafu nkigatte kino nkigatte this has been my dream all along ekintu nkigatte mukyalu wanyo walayi kuba omukono si munyo si buli makati n'ogusangamu nga wano bw'otulabye kigaba ye bwatyo bwagereka kati nsani awakanya nga alagerese kyuka mweno mpola ngeri yakulumya mulabe mali walayi alinganga tazali bweno mulabe susulubeto talina wakyamu yalabi gira tugende gyekuwomera watali atulaba kino kigadde mama kigadde bekinumye sibetondera kuba nkikoze nkira kintu nkigatte ekyalaafu nkigatte